Owuliriza Ugandan Radio.com. Eno ye radio yo.
Radio yo.
Radio yange. Radio yaffe.
That's true. Lord. Forever and ever. King of kings, Lord of lords, conquering lion of the tribe of Judah. Blessed.
Baganda bafe nintunulira nobwana bwafu buto nintunulira nejetubude ngadala kyali kisache kyemba mwebaza ngondo obulamu bweyampa hey, agabe magezi oba kagaba amaanyi obwo obugagga bw'omusimu n'obirina ensulo obirina eyo gye biva era bimala n'ebigenda teweesiga ng'ebyenseero mpewo weesige ye namugireka yagaba yataasa katonda wafooyo
Pitamo kuba mu buto kawali wone bena lisisubira tobolya wo buli changa na byona bitamo nentula one ne tunulira omukaso bwenina ze wano munsi eno nekira matindi wo kusinza katonde ya tonde kulunisi
tuli mabinyo bakambwe emitima gye tulina jo mitima mikambwe tutudde ebyensi tubigulumiziza ebya katonda tusudde muguluka Katonda tugamba titwenenye ebyekikusa byetulimu tubireke Ze n'ennyumba yange nasinzanga Mukama Katonda wange
Motoka, Nazimba na mayumba kokumi amaso no tendensi no Na wasana bachala na gule chitanda kwa neba kanga Ulwa wone bien seno te amanya baya gule chitanda te agula tulo Te yeba kanga ya
kwa sana kumusaba abe mumidi mujokola Nesentezo ya nazikumira Aba kumiba kumira werere chibuka mukama wabanga takumi Uliriza tolimbi wa sentezo kola Woman is no pleasure, Jah is no lie.
Bam bam.